Tshifanyiso tsha 15 na vhuthihi, Ngwana ya Tshiṱhavhelo, Exodo chapter 12 from verse 1 to 36, Mudzimu vho dovha vha amba na Mushe vha ri, vhudza vhaIsiraele uri muṱa muṅwe na muṅwe kha u dzhie ngwana u i ṱhavhe, vha dzhie maṅwe a malofha vha a ḓodze kha mihanganmbwa ya mavothi avho. Ndi ḓo tshimbila kha shango ḽoṱhe ḽa Igipita, ndi ḓo vhulaha tanzhe ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa vhana vha vhatukana. Ndi musi ndi tshi vhona malofha kha dzinnḓu dzaṋu, ndi ḓo ni fhira nda sa ni tshinyadze, Mudzimu vho ita sa musi vho amba. Matanzhe oṱhe a vhatukana vha Vhaigipita vho fa, hone hu si vhe na muthihi wa matanzhe a vhatukana vha Isiraele we a fa. Ndi hone khosi i tshi rumela Mushe ḽa uri, gonya, ṱutshela vhathu vhanga, iwe na Vhaisiraele, tshimbila u yo luvha Mudzimu sa musi wo humbela.